attract.
A trip for two sleep one. Malajiona toko toko maskan leo munga tuona. No one believe us, walijua tutashindwa. Leo ndani ya dimba, so washindi ndo tunavimba. It's a go, go, go. I take like Leonardo. Bado, all I know, tulipo babado. Let's celebrate you, aikuwa nye best you. Kidogo chetu sio chao, we want this major. Siso sasa ho,
siso sasa ho.
Asijafika tuwaza ho,
baya tuwaza ho.
Waliomba tufeli, uwezi pingana na ukweli. Si leo tunapushi mandinga, tunapishana na osheli. Finale, siya wote, ah, malak nangote. Tulipo toka ni babaya, eta tufiki pupote. Isa go, 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 I take like Leonardo. Bado, all I know, tulipo babado. Let's celebrate you, aikuwa nye best you. Kidogo chetu sio chao, we want this major. Oh, I take.